Spaceship Music.
It's DJ on this one.
Zlouder.com.
Famous, I see you. It fed on this one. Mr. No Shy Gacha. Chalata.
Almost Kakulo. Vayoyo.
Climax to it. Make your dreams come true.
Katindine popule mu life yako zizaka chinja nizaka la mweni dhili mbili. Katindine popule mu life yanga zizaka chinja uzaka la mweni dhili baby. Nizaku konda mwameni ulili baby. Uzani konda mwameni nilili baby. Nizaku konda mwamene ulili baby. Uzani konda mwamene nilili baby.
Gani weo problem life yandi. Nalisanga kale nuru wafuru wandi. Ayuko msika kuleta na papondi. Walilenge sasa mubu umibwandi. 2x2 katapila by 2. Niweweka waishiva tulio tuntu. Kale kale timu love nobe. Palama pa baby nchende nobe. Ichipale muno mukalale. Tubalange love bena bakalale. Ala nalisanga kale ama love pali webo nebo ya kale. Leka twende chipale kuno tubalanga malafu for Twitter kano baby. Tie mwandiwe pala makuno pantu pantu.
Katindine popule mu life yako zizaka chinja nizaka la mweni dini baby. Katindiwe popule mu life yanga zizaka chinja uzaka la mweni dini baby. Nizaku konda mwameni ulini baby. Uzani konda mwamene nilini baby. Nizaku konda mwamene ulini baby. Uzani konda mwamene nilini baby.
Shaka chinja pa malafu nga ninja. Nukubucho fela kala tinga maninja. Wera nebo ni pena pe. Twari sango tutuntu ni pena pe. Ala mpela lafu pa kuila. Tubalanga malafu nga mwila. Pari webo na liminina. Ama lafu parifo ya keminina. Mami, bika lafu muriseko. Tukushe chite mwiko chiko seko. Pari webo na fuafe kale. Nalabute wefine na fizikale. Pantu
tawabanga magiro bambini wensari kukutampate. Tua kumene uniwe malaika. Love you because na ya ilansani. Kankala kutapirila kozi niweka malaika.
Katindine popule mulaifi yako zizaka chinja nizaka la mweni dhili baby. Katindine popule mulaifi yanga zizaka chinja uzaka la mweni dhili baby. Nizaku konda mwameni ulili baby. Uzani konda mwameni nilili baby. Nizaku konda mwameni ulili baby. Uzani konda mwameni nilili baby.
Spaceship Music.
Mr. Povanga, see you.
Climax.
Bachalata. Nami mona. Yeah. Once only want to fade.
Make your dreams come true.
Yeah.